can't even hand the way. Giboning and a shy coupet. Abosisiba mamu way. Kizenga kohlwanga yasebenza nangena nenkapsa mgwasho kwasho osusuthuka phela induku yano sada kwasase sasathu kekhono yedwa kuthina owaye kuza ekuseni nhlulu uvuka ngishawa isihlamaka hey phela ngasumbushe ngashawa isibhakaba hey unganginiki warning letter mlungu ngiyasabeka. Manzi flow, sishaya mashambombo. Ngathi mangivuka for miss calls. Makhali alama ngezo for call. Yeah, mangabe ngivuka bona yini. Mangithatha ucheck angeke ngikhave lesipanini. Nekhanda lisho ukungithele dustini. Lapho ngeyikhonfitha phinde ngabuthinte life-ini.